Unini wagcina kuyithela kumuntu ovesa avala indlebe ngabomu engafuna kuzwa acabanga ngokushoyo wayeukhanda qina ngishona la okwacacile kumele ngabe akulalele ngishona la okwakumcacele bha ukuthi uyaphonseke wena futhi ungasho ukuthi lobo mzima bokuzama ukumnqanda wabuthokozela angikubingelele phinde ngikwamukele futhi engosini efresh ngingusibalo Betty Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Oh khanda qina akubona abantu okumnandi ukuba seduze nabo nakuba nathi simele ukwethembeka ukuthi nathi siyaba ngokhanda qina kwesinye isikhathi kube nento esifuthelayo qede sithule esiqinisa amakhanda sivala indlebe ngisho nankulunkulu imbala manje uma ngase ke sime sicabange ngakho sizobona ukuthi kubulo obunjani kodwa uma sigcwele ukuthukuthela ngento siqhubeka sihlakulela ulaka akungixoxele kunalokho kukusebenzele kanjani phambilini nangu Mose ekhuluma no-Israyeli esikhathini lakhona amakhanda ayeqinwa kwetshe Deuteronomy 1:43-46 ngakhuluma-ke kanjalo kini analalela kepha nahlubuka ezweni likaJehova naziqhenya nakhuphukela entabeni ama-Amori ayehlala kuleyo ntabani aphuma nihlasela nixosha njengokwenza kwey'nyosi anqobe eseyiri kwaze kwabaseHoma nabuya nakhala phambi kwaJehova kepha uJehova akalelanga izwi lenu kanizwanga nasenihlala eKadesh iy'nsuku ey'ningi njengey'nsuku enayihlala khona ngokukhulu qinisa amakhanda lokhu kabazange balalele imiyalelo kaJehova kunalokho basuka baqonda ngqo bayohlasela ama-Amori yibo labaya sebehlule kwaphela ubuqhwaga babhubha yini le engakwenza wenze lokho na kungani ngempela # bamba lokhu uma sidlubulundela kuNkulunkulu asimele ukumlindela sincede uma ikhoni seyibuya ngumkhwezeli uzenzile asimkhalele sikhale uzumekile ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje okuyithwale devotion efresh nsuku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077.